ubwo yari yitabye inteko ishinga amategeko umutwe wa sena ngo asobanure ku bibazo bigaragara mu butabera minisitiri w'ubutabera Johnston Busingye yavuze ko hari amategeko arimo kuvugururwa azarushaho kunoza uburenganzira bwa muntu minisitiri yagarutse cyane ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwari bwemerewe gusaba ko umuntu yakomeza gufungwa by'agateganyo inshuro 12 minisitiri Busingye avuga ko ibi bigiye gusubirwamo
ni kwa kundi umuntu umucamanza amufunga iminsi 30 yitwa ifunga ry'agateganyo iyo minsi 30 irangiye agomba kugaruka imbere y'umucamanza bakamurega icyaha cye mu mizi akakiburana cyangwa se hagafatwa ikindi cyemezo cyongera ya minsi ubu twashyizemo ko na ya minsi 30 iyo bakugaruye umushinjacyaha akaza gusaba ko kuvuga ati sindarangiza iperereza nakoraga nasabaga ko munyongerera iminsi mu itegeko twashyizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi 30 ishize ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze asanze ntako yakoze ubwo bivuze ko azajya avuga ati twaguhaye iminsi 30 ntacyo wayikozemo uyu muntu turamufunguye azajya akurikirana urubanza rwe ari hanze
minisitiri anagize icyo avuga ko ifatwa n'ifungwa ridakurikiza amategeko rijya riboneka cyane cyane mu nzego z'ubugenzacyaha n'iz'ubushinjacyaha uyu muyobozi yavuze ko iki kibazo kigiye kurangizwa n'amavugururwa ateganywa kuri za sitasiyo za polisi izi nzego nazo zigiye kuzahabwa ubushobozi bw'ikoranabuhanga rizabafasha gucunga imifungire umubare w'abagororwa bafungiye mu magereza y'u Rwanda nawo abasenateri bawugarukiyeho uyu ni senateri Mushimiyimana Apollinaire na senateri Mukasine Marie Claire
hagati ya 2016 na 2017 n'izagezo z'igihugu yinjiyemo abantu barenga 111 ni benshi cyane nubwo bwa rero kuko ntabwo bazifite tugira iki kirabujijwe mu mategeko yacu ntabwo giteganywa bigenda bite
kureba gukomeza gutekereza ku mihanire rwose bikomeze binarebe no mu mateka yacu uko ubutabera bwakorwaga simpamya ko gufunga abantu ari umwimerere w'abanyarwanda ariko n'ibindi byose byashoboraga gukoreshwa kugira ngo abantu bacibwe imanza ariko bebe guhinduka abanzi
minisitiri Busingye avuga ko hari ibyo leta yatangiye gukora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo
muri penitentiary reform policy n'ubu barimo kugerageza gushyira mu bikorwa duhindure umuntu vuba bishoboka ku buryo dushobora ntitubuze uwinjira ariko dushobora gutuma uwinjiye asohoka vuba kandi asohoka yarahindutse twatekereje izindi nzira ntekereza ko zizatwunganira ariko sintekereza ko arizo zatwunganira ku buryo bugabanya cyane abantu b'abagororwa bari mu magereza turashaka ko uburyo bundi bwo gufunga umuntu atari muri gereza harimo na za mikandara electronic monitoring umwanya wo kugufungira muri gereza uwe ngufungishije ka kantu bakakwambike ku kuboko
abasenateri banibajije urwego rwemerewe gushyiraho ibihano bavuga ko hari izindi nzego nyinshi za leta zitari iz'ubutabera zijya zumvikana zica abaturage amande ndetse bikaba byagera no ku gifungo
ariko hari ikintu njya mbona kimwe kiba mu nzego z'ubuyobozi inzego z'ubuyobozi ariko usanga zifite nko muri inshingano zabo ikintu cya regulation ugasanga urwego hari inzego zisa nkaho zishyiriraho ibyaha n'ibihano tuvuge nka rura akavuge nka polisi y'igihugu ugasanga bashyizeho ibwiriza ngo uzakora iki cyaha azaba gutyo ugasanga harimo no kumufunga no kumufungira muri kasho ntabwo ntari ko izo nzego zifite wenda ni iyo nite ku muntu yazana mu gihe cyo kwiga code penale izo nzego zifite ububasha bwo gushyiraho ibyaha n'ibihano bigenda bihinduka umwaka ku wundi bihabwa uburemere uko izo nzego zishakiye
minisitiri w'ubutabera yavuze ko atari afite ikibazo ariko ari umukoro ahawe
code penale harimo ibihano n'ibyaha ariko sintekereza ko hari urwego rutanga igihano cy'igifungo ntabwo ntekereza ko ruhari ndaza kureba neza ntabwo narindiza ariko ibi bihano birimo amande ubwo ni ukureba amategeko ashyiraho amategeko atanga ububasha ku buryo urwego nk'umujyi nka rura nka polisi bashobora gushyiraho amande ku kintu ndimo ndatekereza ko bigomba kuba bihera ku itegeko the mother law ibitanga turaza kureba dusanze ari ikitemewe n'amategeko twagikoraho vuba vuba cyane.
Igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kirimo kuvugururwa bivuga ko kizabonekamo ibisubizo byinshi byasaga nk'ibibangamiye urwego rw'ubutabera. Asunta Kabonyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.